talking on and go high, my nigga ballers in the wig. Let the feet to front and dry, my nigga no take on the bang bang. Pandas out in the bang bang. Get the bro, never gang gang. No cup of coke when you go my south, then I keep the show, come a change it. So who the f you think you know me? Go get a moolah, mama told me. Say it loud, that's what they call me. Namu wanyari symptoms are the Sony. If you ain't bad money, you don't know me. Pissing up on your toe, I'll be calling me.
Utoka hood, baka kwa walangwa jogi gugu. Na mwaka huu, ote tunataka kwenda juu.
Washa the holy, washa, 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 washa the holy.
Chema mwoni mengi baro na pendewa pendewa. Keleto na nanda mina kuwona kama wana zinguwa zinguwa. Country boy inifana wabombye na lipuwa lipuwa. Kutoka dampa kadome na kisa nuwa sanuwa. Munga mwenyeshe mijiza, nyendele ni kwikiza. Nanga mpaka kwenye giza, bongo kama wala yo bila visa.
If you ain't bad money, you don't know me. Pese nafanya totwe la mikoni.
Kutoka hood, mpaka kwa wana kwa choki gugu. Na mwaka huu, wote tunataka kwenda juu.
Washa the holy, washa, 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 washa the holy. Washa, 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 washa the holy. Washa, 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 washa the holy. Washa, 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 washa.
Yeah, this is crazy.